bintu nebifaatagana kati nno twesibe ebbiri nga webizeewo tukulule buganda bino nno ebyassebossebo nga tetweyambye tewalifaana tuyamba tusaana tubeere ffe enkoba za mbogo ku byaffe batuwadde okussaayo omulaka ne tubiyonja ebyo nnenywa byetaagwa obanga tuyitambika nga tuyita omwo nga bwe gwali kukokkayanja kinaatuyambako obutazikate akonno kalowoozo kyembagamba tuleme okuzibira kyama mubuulirire nyo abavubuka abo bazima ababadde bawaba kigambo kabaka kyekitegeeza n'ebikanga bwe bigenda kosa n'ebyaffe eby'obuwangwa lwaki tubyesibyeko n'okukuuma olulimi obutaluzaaya naddala aba basomyeko anti byebijjayo empisa n'eggwanga lyokwe yoko oyitibwe muganda obutanyoomanga te bintu byaffe munda obitussa wansi so gwe musijja omugumu ogunaatuyamba era gwe tutambulira abajjwa n'abazzukulu bye baalisanga baffe tubinywezeza bulijja nasera owuwa ku kagero nnyo osa nannyini kiggwa eyokulimbwalimbwa n'okufuuka eddaala ebyo tubikoye kati tuyize bingi tuyigire ku bino ebizze bibaawo badde ffe tusaanyeewo ekikolo okwetusibuka nga kisibuddwa olw'okukyuse kasa ate bwe mutegendereze kutunula nnyo amaziga tugadda mu ffe n'olwekyo mwegendereze bamusikabyanjo amaaso bagakanudde anti anakuja ennimi ange yannyukaawo balaba abasekeeterera era nze kankomeewa n'okulira bubi eri abo bannanfuusi olunaanaamwaŋŋanga tunaabulonda kabaka okuva mu ntebe ye era nze keŋŋenze katonda ze wannyinimu mulabe nga bwabukadde ayisa abasajja amagulu nnyondo kyukyokologoma beene obuganda gye buva ne gye bugenda bonna bakkulisa nnyo okutuula mu ntebe ey'obwakabaka eyiyo ey'obwannyinimu bona osinziira okulamula ensi obuganda ng'abuladde ne bajjajjaabo okwe baayimanga obuganda ne butereera tukwesunga nnyo mu by'obuwangwa gakko tukulembedde kyenva neziniiramu ngangala z'embuga amasanyu gandi ngongo ate amazina g'embuga oseese museese sijja nze kutimbula era nsaba abagamanyi mujje mubiibye balabe nga bwe gabeera